Vile moyo unapita najionea sana huruma, naka chini nalia najiangalia sijitamani. Chini nachimba natafuta mzizio, najitafutia dawa usinga kwa irizio. Najiita mjinga jiacha utoto, najiona mjinga wenge kimtindo. Acha tusiwe wapenzi, mama jua naumia. Umeondoa mchumama, mama ngazi na chia. Leo unaenjoy upendo, mina chezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma nakosa amani. Ah baby, inaniuma najunia getu mabaya. Ila penzi lako ngumu kumbuka, uwa minalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani, ila penzi lako linanyosha. Usinifanyie mimi hivi, jua vibaya. Nitoe kwa ubaya, nisuiti mapenzi ndo haya. Mbasi unisamehe mwaya, mama mapenzi ndo haya. Hata tusiwi mapenzi, mama jua naumia. Umeondoa mchumama, mama ngazi na chia. Leo unaenjoy upendo, mina chezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma nakosa amani. Ah baby, inaniu get to my bed. Oh my baby. 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 Oh my baby